Omukago gwa Bulaya gutegeezezza nti gumaze okusiga ensimbi obuwumbi 1,509,000 mu nteekateeka y'okwanganga okusoomooza okusanga abantu abali mu bizinensi entono Smart Media Enterprises mu ggwanga Uganda. Emizika gyo gitunuliddwa kwe kuli ekizibu eky'obutaba na bwangu kusanga kufuna nsimbi ezikola emirimu, ebbula ly'amasannyalaze, emitendere gy'okuwandiisibwa mu mateeka, kusooka kasanga abakola bizinensi zino bakwatagana bulungi nnyo n'enteekateeka ez'obusuubuzi okutendera gw'ensi yonna omuli tekinologiya akozesebwa, olwo obusuubuzi n'emirimu egyenjawulo mu Uganda egikyakula negiyongera okukulambula akasoobo. Akuliramu ebyemirimu wansi w'enteekateeka ya Green Transition mu kawo gwa Bulaaya, Michelle Walsh ategeezezza nti baagezaako okutunuulira enteekateeka y'okufuna ebyokuddamu wakati mu buyiiya kisobozese abantu abali mu bizinensi ezikyakula okufuna ensimbi ezikola emirimu bateeke ssente mu byetaagisa otambuza obusuubuzi n'amakolero nga bayambako okuwanyirirwa obuyiiya n'okugaba obukugu olw'okusobola okufuna emirimu eri bannayuganda abangi abakyali abavubuka.